Yo, listen up, guys. We are at war. An economic crisis. So if you don't make money, then you don't make sense. If you don't make money, baki na mama yako. Usinichukie. Naweza kuwa baba yako. If you don't make money, baki na mama yako. Usinichukie. Neza kuwa baba yako. Nilizijua pesa tangu nikiwa dogo. Buffalo, sura ngumu ni ite mbogo. Money's the target, get out my way. Pa pa pa, ukileta delay. Vita siku hizi ni za pesa. Kama huna, basi saper. We am so pee kama geisha. You don't pay bills una kopa. If you don't make money, then you don't make sense. In my dream sometimes, mi hutembea na Benz. If you don't make money, yeah, then you don't make sense. In my dream sometimes, yeah, mi hutembea na Benz. Kazi ni kazi bora cash tunapata. Na cash ni cash bora ngazi tunapanda. Kila deal mi nafanya nilianzia Mkorogo. Apana tambua jina kwenye logo. Chai cha kilumo na chinyue. Gibirie hose na idie. Na idie kunizera kinga angua. Kwa msoto savevuya tako vanga. Nasikia pesa mali zinapita. Wachina, tenda na peyana. Barabara, leta later. Zipitie kwangu amina. Nasikia pesa mali zinapita. Wachina, tenda na peyana. Barabara, leta later. Zipitie kwangu amina. If you don't make money, baki na mama yako. If you don't make money, buda we sepa. If you don't make money, then you don't make sense. I say you don't make sense. Maybe you don't make sense. Nothing to something, leo na acha legacy. Zero to hero number one kwenye wesi. Na sina wasi, Kibangara niliacha. Leo na kunyo Hennessy. Some cries in the funeral's a lie. We do it just to get some pay. Usiulize machozi toka wapi. Right question, tawalipa ngapi. Mbesha, Spartans, never quit. Like Ragnar, I'm Viking. Blind spot, follow patterns. Jendo, always fighting. Spartans, we never quit. Like Ragnar, I'm Viking. Blind spot, follow patterns. Like Jendo, always fighting. It's your boy Injector, my zee. Mr. 2-5 Flow. Yeah. You don't make money. You don't make sense.